kweli mpya na mapenzi. Akwanzari wetu jina lako na sahau pia kupatwa kwenye penzi. Nimethubutu niwe wako. Oh my darling, penzi uwe. Usiende mbali, tali, yeah. Oh my darling, penzi uwe. Usiende mbali, hatali, yeah. When I look into your eye, see in your face. Safari vya mapenzi vipo wenye wivu kahambali. Simanzi ni mwiko. Watadanganya danganya watakudatisha ili uniache bila mai. Watadanganya danganya watakudangisha kaukijua we kiboko ya. Oh my darling, penzi we. Usiende mbali, tali, yeah. Dali, penzi, uwe. Usiende mbali, atali, yeah. When I look into your eye, I see in your face. Oh yeah. When I look into your eye, pasifanya today. Yeah.